sikia maombi yangu nikusee baba pona kuomba kwangu nikusee baba mokozi Yesu nikusee baba sikia maombi yangu nikusee baba ona kuomba kwangu nikusee baba mokozi Yesu.
E baba mimi nakulilia hakuna mwingine kama wewe baba mtetezi wa maisha yangu ni nani mwingine kama wewe baba wanijua vyema maisha yangu wayajua vyema matendo yangu baba yangu ninakulilia baba yangu ninakupenda wewe ndiwe ngao ya uzima wewe ndiwe mtetezi wangu
nalia baba nalia kwako Mungu wangu nalia yawe nalia kwako Jehova Jire usibaki kimya kwangu nalia kwako Elishadai ona kuomba kwangu jibu hitaji zangu ona kuomba kwangu o Yesu unijibu baba Masia chini yako kusema wazo yangu usamwe nendo wangu wewe ndiwe Bwana usiniache baba
kamwe bila wewe siwezi chochote baba ninalia mbele zako naomba unikuze baba naomba unikuze bwana bwana sina mwingine ila wewe baba ninakupenda mokozi wangu bwana Mbebi nakulilia wewe naomba baba
nami niko chini yako naomba uniguse baba
naomba bwana
nami niko chini yako
nami niko chini yako
uniguse baba
mokozi Yesu usiniache mama bwana nene
nami
niko chini yako
naomba uniguse
baba nami niko chini yako mshauri wa ajabu mwalimu mwema bwana yeye